upate degree. Ngombe wangu nikamuza upate fea ya kwenda chichi. Mate wazee wakakutemea kukubariki. Tulikesha tukikuombea, Mungu wetu akakutendea asia chama.
Mtoto wetu uliniwachia akiwa 3. Simu ashajua kutumia, anapiga upatikani. Nimepatwa na habari, umetekwa huko Nyari. No, is it a real thing? Nisiko fiti, I'm crying over you.
Katunga wako we, wendi eko. Katunga wako we, wendi eko. Katunga wako we, wendi eko. Katunga wako we, wendi eko.
Weko we koko, ko weko we ko. We weko we koko, ko weko we ko. We uko wapi ko, ko wapi uko. We uko wapi ko, ko.
Nilitaka udance a yard before udance abroad. Nikipata za mjengo nsare lunch by credo. On my black mamba, hiki jiji walijua you're my number one.
You're my number one.
Uwerevu wa vitabu nilitaka upate, ndo to balance mahesabu ya mahindi kwa market. Niliambiwa na my grandmama, fimbo nisieke mbali ulimwanyoka ni mtamu. Big blanda, moyoni mwangu na believe we deserve a big wedding bado. Your favorite farmer na kusave ya mado. I miss tukikulia, maembe kwa ndo. Vitu mobs ime happen, so kango nenge of. After you left, the crops died, the river dried. Ukame mafuriko, that's my tagline. Intuition ananiambia umeni sideline.
Intuition ananiambia umeni sideline. Katunga wako we, wendi eko.